His Excellency William Ruto, vile sisi tulishikana na tukasimama na wewe na watu wa Rift Valley na tukasema kiti ende Rift Valley, pia tafadhali tunamuomba nyinyi msimame na sisi wakati tuko na shida. Kijana yetu Waziri Mbeka Rentore asikaulizwe swali dogo ama kubwa.
Mheshimiwa Rigathi Gachagua, our Deputy President, our Mount Kenya leader, Mbeka akiguzwa hata wewe huko pahali pazuri. Simama na kijana yetu. This is the only series that we have in Meru, and we know that when Mbeka is safe, people of Meru will be safe and the people of Kenya will be safe.
Kwa hivyo tunaomba His Excellency the Deputy President, His Excellency the President, usikubali kuharibiwa serikali yako kwa kutolewa the best performing minister kwa wa agriculture, Mheshimiwa Mithika Linturi. Tunaomba wakati wa Wameru kujua ya kwamba rais wetu unapenda Wameru na pia unapenda wa Kenya ni sasa.
Na niseme ya kwamba wale walitengeneza fertilizer wanafaa kuwa ameshikwa ndani. Si Mithika Linturi alitengeneza fertilizer. Kuna wale ambao walitengeneza hiyo fertilizer, kuna wale ambao waliuza hiyo fertilizer, kuna KEBS ambao ili approve hiyo fertilizer, au ndio wanafaa kukua ndani? Si Mithika Linturi kusumbuliwa. Sisi kama Wameru tunasimama na Mithika Linturi na tutaendelea kusimama naye.